Votinde Kyriaki didatati yativunyatindise nairwanyira nibamwese kamuri na kamucemeti Giti imbana kama ya hanya data liwa nyunira nivangwese Hairwa nyira nivangwese Mungoro ngorozu mwamiye Mungoro zozo yingo madata Hairwa nyira